Uzuqalile ugcoba indaba nangu Portia uthi both are fire without Jesus we are nothing impendulo uya explain
siyachazana
abakhala ujabula ujule
bathini oh bathi rasta le prelude yeah. Okay bafowethu isikhathi sokukhetha ke manje ngicela manikhetha nivele ni voicemail or impendulo voicemail or impendulo
voicemail or impendulo
bafowethu ola nje sichazeni sibe straight iso khona ukwazi voicemail or impendulo voicemail or impendulo voicemail voicemail nangu ngule ukuthi voicemail uthobane voicemail hay bo para voicemail impendulo voicemail. Both are fire ngani. Ubongani.
Oh my God. Phela sibi khoda namhlanje.
Impendulo for so ishayiwe guys. Impendulo yazi voicemail ngabi. Nondu. Voicemail. Sicela nizame umlindo.
Voicemail. How can I tell you?